Yeah, it's tough, man. It's tough. But yes, it's also a bit, it's awkward for me because it was an April Fool's joke.
Yeah.
It was funny on the day. If you come back again, then it's it needs to be sorted out.
It needs to be sorted out. That's why on the line we are joined by Ms. Vyoka Zimbanjwa, spokesperson from the Department of Public Works, who's a stella ngale scam, selena shibne internship. Ms. Zimbanjwa, ingos kakulu ngeqosho lakho sikubulise sikwamkele to FM.
Ndiyabulela agent, ndibulele nakubaphulaphuli bemidi frequency.
Siyabulela kakhulu. So nilisebe nive njani ukuba kukho into enje eqhatha abantu?
Thina silisebe AJ sibone ngabantu beflada kwii-offices zethu bezosubmitha ii-CVs zabo. Then it's then that ke sibonile into yokuba ikhona ingxaki apha ikhona because ezethu ii-advert ebesizikhuphile ze-internship beziphelelwa ngomhla ka-23rd kaMarch 2018 sa-extender to the 27th of March.
Okay. And inoba mhlawumbi le masiqale apho because abanye bathi bayibone kuFacebook and can you state categorically whether or not as a department you advertise IPOS on social media?
Yes, what we do, AJ, when we have vacancies at the department, some of the vacancies it has posted with Facebook page. Yet.
Okay.
But on this instance, njengoba bendisitsho, internship program yethu ebesiyikhuphile, i-closing date was on the 23rd of March,
mm-hmm.
apha ku-2018.
Mm-hmm.
Then after this closing date, it's then that we saw people apha kule period ka-April. Besiya kwi-offices zethu zise-Amalinda beyosubmitha for iiposts ezinga-existiyo, then that we knew into kokuba there is a scam that is circulating.
Okay. Ngokokubona kwakho ke, because omnye umfana oye waya phayana that we had on the show uye wathi ukuba i-explanation ayifumene yena is that it's an April Fool's. Mhlawumbi nikhe naphanda ukubana kanye kanye what was the reasoning behind ingaba bafuna utsotswa oba bantu okanye it was just an April Fool's joke?
Msasazi, kunzima ke ngoku into yoba ndingqine into yokuba it was an April Fool's joke. But what I can say is that if it was that, abantu they must refrain from doing that.
Yes.
Ngoba abantu apha phandle bafuna imisebenzi. Can you imagine thina when we learned into yokuba abantu bayofaka ii-CVs zabo kwi-region yethu lise-Amalinda, i-concentration yethu was that masi-emphasize on i-communication ukuxelela abantu into yokokuba asinazo ii-post esinazo. Went to our Facebook page, sacommunicator phayana into yokokuba asinazo i-internship ne-learnership programs because esi scam xa sisibona kwi-SMS besisithi sifuna abantwana abano-grade 11 who are on the lookout for employment opportunities. So our first instinct was to communicate nakwi media houses nakwi Facebook page yethu into kokuba asinayo le internship and learnership program isirculatayo eyethu was closed on the 23rd of March. If it was an April Fool's joke, abantu siyacela bethuna nasilisebe abantu mabangadlali ngee-feelings zabanye abantu. Abantu they want work, so siyacela izinto zokudlala bethuna namazaziyo uba zintoni.
Okay. So zeziphi ezinye izinto funeka umntu aziqaphele in order to check ukuba i-learnership is legit or not?
Okay. Kusemthethweni into kokuba xa sine-positions sinazo singamasebe karhulumente masizifake ii-positions kwiwebhusayithi yeedipartment zethu.
Okay.
Ezethu zalapha kwa-public works ii-positions sizifakile kwiwebhusayithi yethu engu-www.ecdpw.gov.za.
Okay.
Uye kwindawo under vacancies uzawuzibona ke ngoku ii-positions esizi-advertisileyo zesebe zezona zi-genuine.
Okay.
Yes.
All right. Hey, Ms. Mbanjwa, boni ngathi abantu ngoku banenzela umsebenzi onzima because ke nyani, I'm sure it's not nice nakuni nize officials ukujikisa abantwana baze from far and wide throughout the Eastern Cape benethemba le nto bana bangafumani i-learnership ne-internship. It must be also emotionally taxing on your side. Kodwa siyabulela kakhulu ngelithuba to set the record straight. There are currently no internships and learnerships, and if they are, niza's advertiser officially on the official departmental website. Siyabulela kakhulu Ms. Banjwa ngoba uzositakubusela namhlanje.
bulele AJ bulale nakwaphola phulu bo bethu FT.
All right, Miss Mbanjwa is the spokesperson at the Department of Public Works. Please rather check it on the website because ngathi abantu baninzi ngoku abaneziyali ku Facebook abaveske benzi April Fools. Okanye ukuba ke akanasiyali ufuna indlela to lure young people for many other reasons.
Yeah.
Niyazi ba it's not official ukuba ayikho ku website.
Yeah, hey mnandi kudala.